excitement. Raise up on the beach.
D-M-V.
Oh no no.
Let's get it.
It's J.A. Crew, baby.
Niziba vina sila iwe na ni mami. Niziba zufu nongala na ine baby. Koma baby, nima kuye wana foot. Niziba vina sila iwe na ni baby. Niziba zufu nongala na ine baby, nima kuye wana foot. Na kuye wana foot.
An original couple made in China. No ziva atiko sokolo muzambo nama in a baby. I miss ya zama days. Wezo konda kuni tumila ko ya zama days. Texting me ati baby ni buela ma days. Wezo konda kuni gwila paloti. No zoni olo vantu watamba maze apa. No phone ko olo text. How I wish tinga buelele kumbuyo kali face. Cause everyday niganiza pali iwe. Phone ikalila ni checking angati ndiwe. My memories yavuta kutoka mumutu. Nanga unanidia savitani iwe muntu teli. Ani uza voice just move on. But ni sofuta to zase. Go. I can't even delete your pics in my phone. Cause every day I think about you. The gap that you left, you're the one who can fix it too.
Niziba vina sila iwe na ne mami. Niziba zufu nongala na ine baby. Koma baby, nima kuye wana foot. Niziba vina sila iwe na ne baby. Niziba zufu nongala na ine baby. Nakuye wana foot, nikufuna na foot, nimakuye wana foot, nakuye wana foot, nikufuna na foot, nimakuye wana foot.
Kuri wetu wa simple kukamba tivasida, but I wish you knew. Vilo nda vene wasia, only ask and tell. Wamene is a wrong, but without you in my life. Fonte nivi on a wrong, baby, please buelela. Ndaba niza inda solo, nifuna tewe iwe noti aba magelo. Na pressure yanze lipo, kumbere la banzako. Chitonji ni wabidi, noti na aba banzako. Okay, tell me one thing, why did you have to go? Wose bama yambana, but ni kukambi sana. Kajinga kakatuka ten, kama mendeka na ngachinga. Leze la vya tukumende kanita. Ba kamba fazona, mamina kuyewa hawa wish. Sembe umvela, pamene ni mamvela, but I pray for you. Kuti uzaka buelela, ndaba chikondi cheniri na jesi chiza kasila. My love for you, it's really too much. And I'm sipping a toast to our lost love.
Niziba vina sila iwe na ne mami. Niziba zufu nongala na ine baby. Koma baby, nima kuye wana foot. Niziba vina sila iwe na ne baby. Niziba zufu nongala na ine baby, nima kuye wana foot.
Music. Now we're the bass team. Riashi Riashinka, big man. Still love you. But anyways,